mikono yenu kila mtu.
And let us go back to the Lord.
Na hebu tukamrudie Bwana.
The mighty Lord Jesus.
Sema Bwana Yesu mkuu.
I repent today.
Ninatubu leo.
And turn away from all sin.
Na kugeuka kutoka kwa dhambi zote.
And I receive you, my Lord Jesus.
Nami nakupokea Bwana wangu Yesu.
As my Lord.
Kama Bwana wangu.
And my Savior.
Na mwokozi wangu.
Mighty Lord Jesus.
Bwana Yesu mkuu.
Today.
Leo.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
I am born again. Let me bless you now.
Hebu niwabariki sasa.
The violinist, I see you. I thank you for serving Jesus.
Wacheza fidla na waulini.
The keyboardist, my friend, and Mukule and everybody.
Wacheza kinanda mwanangu Mutai na Mukule na kila mtu.
So let me bless everybody in this town.
Hebu nibariki kila mtu katika mji huu.
Father, in the mighty name of Jesus.
Baba katika jina kuu la Yesu.
Each one of them, you know their station in life.
Kila mmoja wao maishani mwao unajua hali yao katika maisha.
They are in business.
Wako katika biashara.
Some of them school fees.
Baadhi yao wako na shida ya karo ya shule.
Others it is rent.
Wengine ni kodi ya nyumba.
Others it's sickness, the body disease.
Wengine ni ugonjwa, maradhi ya mwili.
Others it is matters of marriage.
Wengine ni shida za ndoa.
A child has run away, is in alcoholism.
Mtoto ametoroka kwa katika uraibu wa madawa ya kulevya.
But whatever the condition.
Lakini hali yoyote ile.
Jehovah, you are able.
Jehovah, unaweza.
You have enough power to bless each one of these people.
Unazo nguvu za kutosha za kubariki kila moja ya watu hawa.
And that's why today I stand here with my prophetic tongue.
Na ndio sababu leo inasimama hapa na ulimi wangu wa kiunabii.
And I decree the mighty blessings of the Lord upon each one of you.
Na ninatangaza baraka kubwa za Mungu kwa kila mmoja wenu.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
That the Lord will visit you in your families, in your businesses.
Ya kwamba Bwana atawatembelea katika familia zenu, katika biashara zenu.
With provision.
Na utualizi.
Even the border, the Lord will open a big door for them. They will grow their businesses. They will move to tuk-tuk. They will move now to taxi. They will move to a taxi agency. They will move to other businesses. The Lord will open a door for everybody here.
Hata waendeshaji bodaboda Bwana atawabariki. Wataendesha tuk-tuk, watanunua magari, watanunua taxi.
Wataingia kwa mataxi, wakaingia kwa magari, kwa agency ya mataxi. Kwa maana Bwana hana kikomo. Hallelujah.
Hallelujah.
Na hizo baraka nimeachilia hapa na ulimi wangu wa kiunabii na vivyo hivyo ndio itakuwa. Amen.
Na hizo baraka nimeachilia hapa na ulimi wangu wa kiunabii na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amina.
Hata mbomani mwenu wale ambao wako na magonjwa Bwana atawatembelea atawaponya.
Hata mabomani mwenu wale ambao wako na magonjwa Bwana atawatembelea atawaponya.
Katika jina kula Yesu nimewabariki.
Katika jina kula Yesu nimewabariki. Amina.
Thank you so much.
Asante sana.
The Messiah is coming.
Masihi anakuja.
Always make sure you live as though he can come now and now.
Kila wakati hakikisha unaishi kana kwamba anaweza kuja sasa na sasa.
The Bible moja pole pole bado naongea. The Bible says.
Biblia inasema.
It says that while people will be saying peace.
Inasema ya kwamba wakati watu watakuwa wakisema amani.
Then all of a sudden the Messiah will come and they will be faced with destruction.
Kisha ghafla binfu Masihi atakuja na watakumbwa na uharibifu.
But those people are not you.
Lakini hawa watu sio ninyi.
Will not take you by surprise.
Na hiyo siku haita wakumba kwa kushtuka.
For you know that he's coming, so you are preparing all the time.
Kwenu ninyi mnajua kwamba anakuja, kwa hivyo mnajiandaa kila wakati.
When somebody comes to you,
wakati mtu anakuja kwenu,
and wants to involve you in sin,
na anataka kuwaingiza kwenye dhambi,
you just refuse.
Unakataa tu.
Because you say no, how about if the Messiah came now?
Unasema la hasha, na je Masihi akija sasa hivi?
And so that coming of the Messiah Messiah changes the way you live your life here. So that you are always living prepared for the coming of the Messiah. Remember the world before terrorism began, knocked the Twin Towers in New York. Al-Qaeda wagonge huko New York na zile mandege kwa terrorism.
Kabla Al-Qaeda wagonge kule ile New York, kule katika mji wa New York na makombora ya uharibifu.
Dunia nzima ilikuwa imeishi tu hivyo fwa tu.
Dunia nzima ilikuwa inaishi tu hivyo fwa.
And that's why the terrorists could come and strike as they want.
Ndio sababu ndio maana magaidi wangekuja na kuja na kushambulia.
But when the world began to prepare.
Lakini wakati dunia ilianza kujiandaa.
Even this hotel has a metal detector.
Hata hoteli hii iko na kile chombo cha kuchunguza.
The whole world is now ready.
Ulimwengu wote sasa utayari.
And the result is different.
Na matokeo ni tofauti.
Now when anything comes the result is different. Ameshikwa tayari.
Sasa wakati chochote kinatokea matokeo ni tofauti, ashashikwa tayari.
So it is with the coming of the Messiah.
Ndivyo ilivyo na kukuja kwake Mesia.
When you are prepared the result will always be different.
Wakati umejiandaa matokeo kila wakati yatakuwa tofauti.
Jesus loves you.
Yesu anawapenda.
Amejawa na rehema. Amen. Amen.